exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Kunuma, tira karibio mutima, ukumone mo wapitire, devin kwevyo wachitire. Wari nkondo, wakumene no tupondo, bale kuchusha, kashi, bale kukosha. Mami ni wena lelo lela, nefyore kwa yande kupera. Na tukwata no mwana, na tule tere nsansa. Chite isuma, ya kula waku. Wishive fire titika, parika no kashita. Wira chula no mutima labako. Hey, labako. Wira chula no mutima labako. Hey, labako. Wali pabulo kwa, imyake shingi. Abano bebo wakwete, bonse wakubutuka. Washele weka, baru kwa obe iwe.
Download more music on Zambian Music Hits.